Akanlah kau esaku kui tutum beri mana ku kamu cie jito kaza turi joku jiraneza kwayo iskwe jayo na hori hurie nibi kuhindi shumushitsi kukukarjo iyori ranguruye ribirimbura nani mizi yabyo ndabisi waremeshwe nimiso guterwa n'umwanzi gusa hari uwanesheshe urupfu usibye n'uburibwe ntabwo ari kera ukaririmba indirimbo zo kunesha mwijwi ry'umunezero humura ntacyo uzira wikwicira urubanza izera umwuka azavubura ubutayu buzabikirwa garura ibyerekero byo kubaho ingabo z'ijuru nizakuvaho umugabo wazahora gutekerezaho kuko ari wuzu uburyo waguye azaguhagurutsa mwisunge kuko ari wuzu uburyo waguye azaguhagurutsa mwisunge ijwi ry'umunezero rituruka ku mukiza rituranye n'iry'umubabaro ukuba mu mutima teri intambwe imwe uryegere riguhindurira ubuzima iri humure irafatitse ubwo umwami ari ku ngoma nacyo kuguhangayikisha kizagira icyo gihindura ku mugambi w'uwakubambiwe humura ntacyo uzira wikwicira urubanza izera umwuka azabubura ubutayu buzabikirwa garura ibyiringiro byo kubaho ingabo z'ijuru nizakuvaho umugabo wazahora gutekerezaho kuko ari wuzu uburyo waguye azaguhagurutsa mwisunge garura ibyiringiro byo kubaho ingabo z'ijuru nizakuvaho umugabo wazahora gutekerezaho kuko ari wuzu uburyo waguye azaguhagurutsa mwisunge kuko ari wuzu uburyo waguye azaguhagurutsa mwisunge mutima wanjye ruhuka uwiteka arakora bikurwaniriye ibiza bikubuzabuza ijuru rirabihagurukiye mutima wanjye ruhuka Uwiteka arakurwaniriye ibiza bikubuzabuza ijuru rirabihagurukiye mutima wanjye ruhuka Uwiteka arakurwaniriye ibiza bikubuzabuza ijuru rirabihagurukiye mutima wanjye ruhuka Uwiteka arakurwaniriye ibiza bikubuzabuza ijuru rirabihagurukiye Ijuru nizakuvaho Umugaba wazahora gutekerezaho Kuko ari wuzuryo Wakuye asaguhagurutsa mwisunge Kuko ari wuzuryo Wakuye azaguhagurutsa mwisunge